Yeah, I walk on floors. Push up when Vana got down here to tell Lily's
all my niggas on payroll. Keep the circle small, cause I'm a twilight go run.
How my shit? No Michael Jackson. I'll bump it, but I'm not relaxing. Shooting at Pele. In your sitting, I'm a tele.
Sekhaya ngisehlafu nodumo kodwa ngoba kuwe ngathi ngikhuphuke nezinto sokuno sindla buhlama ngibatshela ukuthi ngeba ngithinte ngokulo malithela ingwane ngeke phela ngilo ngikhuluma into eyo caphela ngikali phosa imphefumulo yabantu kumdali angivimbeki imfana kwami kamabhali zimkayigobi bahluleke imidali athi ngehlise kancane obushumama ubamoshela isikali seleka ngikhakha ngiqhathe nabantu usho nsephi ngoba kulonyaka ngiphani Sasso Cabang,
Nobanya Sabuku, Nasha, Columpong, Master Mike, Niki Pelulos, all. Yeah, walk on floors. Push up when Vana got down here to tell Lily's
all. My niggas on payroll. Keep the circle small, cause I'm a twilight go run.
How my shit? No Michael Jackson. I'll bump it, but I'm not relaxing. Shooting at Pele. In your sitting, Sanga Tele.
Imbuze nempondo ezu4 Flow up akabili Ngashayi drive through bengimele ngiode Ngacela ibag abona bacela isithombe Ngathatha ufamgelo uphuma leshowe Ngamthengela inzipho ngamthengela inkophe Imali yangithanda bengimele ngiqome Ngishaya ngevoice yomusic iwonke Isikole setrip ngeke silove
bayete
ibuzo leqola ehlasela ihlome umdeva izolo betrepela ghost uthena mayibuya wakuthathela indofu bayibona mina sidlala ngebene nefika imuva njengombombo wendofu wemabulala baqaphela ingosi wemabulala baqaphela ingosi andikuzena umdeva akasavimbeka obeka i-interview zeyigwaza
ngekunahla gcwele umphongolo mase mike ngikhiphela ulozolo yeah walk on flows uhlo kwemvana kodwa ngithethelela izolo
my niggas on payroll Circle small cups, I'm a twilight go run.
How my shit? No Michael Jackson. I'll bump it, but I'm not relaxing. Shooting at Pele. In your sitting, Sanga Tele.